Naramutseneza, dususuruke.
I'm introducing Master Junior Max System. Amen.
Umuraperi tuyishime Joshua waruzwi cyane cyane ku izina rya Jay Polly yarakenyutse yitabye Imana afite imyaka 33 y'amavuko yonyine gusa.
Ko ni ugarutse ni yankuba mu miyaga itungura abacecetse ntibyari byoroshye nta nubizi muri mwe iby'amatiku musigeho mwabagabo mwe uyu musika niyo naureka ntibizatuma ntandika ninywera lika hatana hatana tumenyere ihangana nta na kimwe nakora gusa Jay ndazikana hasi heza narahaciye byose nabibona sindi umwana muto ni Kristo mwiza
ku izwi rya Amerika nk'uko tuyishime Joshua abivuga muri iyi ndirimbo ye yise Go With Me yavukiye igikondo I Kigali hari mu 1988. Jay Polly yamenyekanye cyane cyane kubera irushanwa ryitwa Primus Guma Guma Superstar yatsinze mu 2014.
Bobo Prombe Beats.
I'm coming home.
Who will come get by drama? The main Barabis. The main.
I'm coming home.
Marina Urabis. Man, she's dreaming of a beach.
I'm coming home.
Who wants shalom, shalom? How about the fwe, but I wanna know. I mean, I'm me. Nuko bidahira bose ukiri washimye Imana ikuraho umubyeyi wabyaye atandukanywa n'umwana bijya gutangira ku itariki enye mu rugerero umwanzi Yesu yatatu n'ubwazo n'umunabi mu nzu iwanjye nta rwango intonganya zivuka nasubije Jay Polly w'umusani ahinduka umunyabyaha cyo itariki nimva ku mutima iyo minsi yaranzwe n'amarira abakunzi batatamba cyane abanzi bari kwicupa masa abona rubi mu makubu habonera inshuti bambwiye bati yagiye kera ku busa niba ari
kabaka kukwekura n'ibishoboka abametre n'ibitabo ubwo barahaguruka ingingo ku ngingo izimfata zimirizinyi zavuze ko ntakiremera nk'amabuye nuko nabwo ibijambo nsa n'uri kurota nkanuye ibaza indi umugabo ndashonani ntakunanizanya sindi nyirabayazana suko ndi suko nkora nzi neza kuteza imidugararo mu rugo rwe ni koko umurage we nta kindi ni imiyaga nabaye umupapa w'uburakari buse vuba nabaye umunyamakenga ngo nirengagize ibitutsi n'abandi sindakurura itegeko n'iryampereza ndwara no kutagenda ngo nciwamperezayo kuba wabeshya ko ari kubwe yababeshya nashimwe Imana ipangira umuntu ibikwiye top top iryo ni ijwi rya nyundo uburoko nk'umusaraba mese ni yale yacu bigusaba kwiyakira niba atari ibyo gusaba ukorozaga
umusaraba wa Joshua Jay Polly yayiririmbanye na Marina. Muteza amatwi ikiganiro dususuruke kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Tuyishime Joshua aka Jay Polly yapfuye bitunguranye ari mu maboko y'inzego za Leta y'u Rwanda. Ni umuhanzi w'icyamamare wa kabiri upfuye gutyo ku buryo budasobanutse mu gihe cy'umwaka umwe n'igice nyuma ya Mihigo Kizito witabye Imana mu kwezi kwa kabiri mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri muri kasho ya polisi i Remera i Kigali. Nawe yarakenyutse ku myaka 38 y'amavuko.
No,
Inuma ni mihigo Kizito. Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Abahanzi babiri Tuyishime Joshua alias Jay Polly na Mihigo Kizito bapfuye bakiri bato bari mu maboko ya Leta y'u Rwanda. Abo ni abazwi. Icyamamare Byumvore Jean Baptiste ati Rwanda dohora.
Thank you.
America ikiganiro cy'umuziki dususuruke dusoreze ku wundi muhanzi w'icyamamare wari ko si umunyarwanda Jacob Devarieux yitabye imana ku itariki ya 30 y'ukwa karindwi gushize ahari nawe tuzamugarukaho ubutaha mbasigiye ijwi rye na groupe ye Kasav izwi cyane ku isi yose mu ndirimbo yabo mwene Maladaw mugire rero weekend nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Thank you.